alipoota enfanyuma ekwata ku buzzi bw'emisango mu Uganda eraze nti abaana n'abavubuka bangi beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka naye nga bangi ku bo emisango gyabwe tegigusibwa mu nkola ennambulukufu ey'amateeka. Emisango gino gyeyongera nnyo wakati w'omwaka 2017 n'omwaka oguwedde 2024. Alipoota etumiddwa Juvenile and Youth Crimes in Uganda eyalondedde yalaze obuzzi bw'emisango mu bavubuka n'abaana wakati w'emyaka 12 n'emyaka 35 nga beenyigira mu misango eminene ddala, emitonotono n'emirala era ng'omuwendo gwabwe gweraliikiriza. Alipoota eraga nti obwavu, obutabanguko mu maka, emikwano emikyamu n'obutayigirizibwa, obutamanya amateeka ag'ebitege n'obutakwasisa bulungi mateeka, endwadde z'emitwe, obutamanya enguzi wamu n'enkulaakulana y'ebibuga, omujjuzo n'ebirala by'emu ku bisinze okuvaako obumenyi bw'amateeka okweyongera.